ukuthi mina hello mzala ungalokho ngibuza into eyiningizaleka mfethu ngiyazi mina ngenzani.
Shut up.